Oh na na na.
Capacity on the beat.
Yani, weni fashionia. Namba moja mini kuite nani. Bilo livo kuwa wathamani. Zaidi ya wale wa zamani. Nipende nwe na we. Penzi letu lijae fratele. Tuache wao wapige kelele. Si tupendane tuwakere. Iwe kama Monday au Friday. Ni fly na we. Aga, ni fly na we. Every day ni enjoy na wewe. Iwe kama vile Saturday au Sunday. Ni fly na we. Baby ni fly na we. Oh na na. Yani utaki utaki unipe chansi. Tukale lunchi midnight yo baby. Nimejova dos na wewe. Wale masnichi snichi washapu na kuu wakose chansi. Tujinafasi mi na we. Nimejova dos na we. Ujue we ni fire we. Unaunguza mbaka ailone. Masnichi ya ni pleasure daily. Tufikishane mbaka haya we. Iwe kama Monday au Friday. Ni fly na we. Aga ni fly na we. Everyday ni enjoy na we. Iwe kama vile Saturday au Sunday. Ni fly na we.
Yeah, Americano.
Baby ni fly na we.
Ni fly na we.
Oh na na.
Yeah yeah. Twende tuka chill. Sema wewe unachokunywa, I will pay the bill. Au kama huji feel. Sema unachopenda, anything I'll do for real. Long drive, twende zetu far away. Hata kama haters, they be trying to block the way. Hili jeshi la wawili, na siyo hata siri. Na misi jali what they say. Na nyumbani misi wezi kudelay. Hata nkiwa busy anyway. Na sika pigi viwili, sipo kwa Jumapili. Japo anataka everyday.
Iwe kama Monday, au Friday. Ni fly na we. Aga, ni fly na we. Everyday ni enjoy na we.
Favorite music, baby.